Dedication to all the independent ladies.
B-E-T-R-A.
Miss Montana. Una migu independence imiji bebe ya ass. Wana dee kupige kuni na wana tumianga gas. Weni mhambo za be unagote ya maras.
Mavo
on the beat. Kalu na jisaki anga joe weni boss. Mwendo na wachora anga joe weni body. Wengine wanataku wawe weni gold. Na matali wanataka kumusko weni gold. Mi bebe basi live it up. Oh kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks. Mi bebe basi live it up. Oh kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks. Yo. Hizo zote ni sako huja poro. Wengine wakilala my girl uja doro. Mashinda gold diga manze ata kogoro. Wendo their leader my girl uja follow. Kitu pwane na brain na ni mthick. Wezi kumkata tuju mebeba dick. Story yiko patient na juu ni msick. Nazime kuwe boss and ni kuwe ni msick. Okay, you know pay them attention, you pay your bill. Congratulations, I could sign that deal. Single mommy, so you play daddy. Kalu na jisaki anga do weni boss. Mwendo na wachora anga job weni body. Wengine wanataku wawe weni gold. Na matali wanataka kumusko weni gold. Mi bebe basi live it up. Oh kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks. Mi bebe basi live it up. Oh kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks.
Mama Mia, mini boss, sex appeal, pata dose, wana nikanya gear, mashosi, etina danga, etina wanga, ili nipate cash, silali home, kusubiri danga, always on the one, nakimbiza chanda, akili nimeja za vitabu, utasema lecture, ilie kwa ubua dada, cause wewe ni fighter, doesn't matter how many times you keep falling, don't let anybody make you feel like you ain't important, you're an original being, not a foreign, let them keep hating as the blessings keep pouring.
Wachora anga job weni body. Wengine wanataku wawe weni gold. Na matali wanataka kumusko weni gold. Mi bebe basi live it up. Oh kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks. Mi bebe basi live it up. Oh kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks. Uyo dema kunidu. Uyo dema na kuwantu. Buy shamba we kazi ni kulima tu. Si spendo yako wana spending it to time tu. Ana ni suitsa kazi ni kuhang tu. Una migu independence imiji bebe ya ha. Wana taka kupige kuni na wana tumiangaga. Una gote ya mara. Kalu na jisaki anga do weni boss. Mwendo na wachora anga job weni body. Wengine wana taku wawe weni gold. Na matali wana taka kumusko weni gold. Mi bebe basi live it up. Oh kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks. Mi bebe basi live it up. Oh kuli fair. Live it up.